Ditlhaselo tsa moraorao tjena marangrang a metsi ka hare ho mangaung di bontsha hore botlokotsebe bo lematsa setjhaba mme bo sitisa phano ya ditshebeletso tsa bohlokwa. Ho utsuwa, ho senngwa ha dipeipi, di-valve hammoho le thepa ya bohlokwa ho siya baahi ba sena metsi ka dinako tse telele, mme sena se kenya tshebediso le marangrang ka tlasa kgatello e matla. DA e ipiletsa hore ho nkwe kgato hammoho le boikarabelo ho tswa ho MEC wa Kokgethakgo Foreisetata. Re ipiletsa hore ho nke meralo ya tshireletso marangrang a bohlokwa ka hare ho profinse. Mangaung e tshwanelwa ke dibaka tse bolokehileng, metsi a dulang a phalla ditepeng ka nako tsohle, mme kgoromente e tlameha hore e tshware dikebekwa tsena mme e tshireletse disebediswa tsa setjhaba.